Hagas manguera este año.
Ahí se abanda. Winsela wonge. Anding online like us. Uza kuna se abanda. Mina ngithula ukumula. Winsela wonge. Anding online like us. Zakuna ziawanda, mina ngithula ukumula.
Enhlizweni ngenxa yothando, ngenxa yokuthula, ngoba ngifuni umasikazwa.
Awunabo ukuthula, ujahukulu, nowangikhuza uyashesha ukuphuma. Ngane ziyakhula, zithule ziyawubuka, ngiphela zikhuluma.
Kuluma ngikuncenga yehlisulaka baba wekhaya xola baba
shayiza amahlo jabuliza amaqo awona mina uboni nyoni shayiza stepu zenza into ukhuve manzi into ukhohle umagodi wawo Kuzasikhulume na Wenzela wonke Andingonani like us Uzakuna ziyawanda Mina ngithula ukumula
Uthingenze njani
Zawa